kuko turangiza mu ntaza gucikwa ntatanze message nifuza guha Kagame
President Kagame ni nabyo nagira ngo ngire
umukanya yimwihanganira cyane yakuza kumuha message
nicyo nagira ngo ngire umukanya ngira nti turebye uko mukora business yanyu uko imari yanyu mwayishuye hirya no muri Afrika mufite ishusho yaguye yuko abanyafrika bashobora kuba batera imbere kurushaho mwe ari ubwo butumwa mushaka guha umuntu umwe muvuga muti President Kagame mu Rwanda nka president ubwe bavuze muti ni umuntu umwe rukumbi icyo mubona yakora kuri uyu munota muti rimwe kabiri gatatu nibi abaturage b'ibihugu bakamerwa neza n'iki mwatubwira
aho mbajije ikibazo kigoye cya politique ariko ndakigusubiza kubera ko nifuza ko yanyumva akumva n'abanyarwanda bwa mbere ikintu cya mbere message ya mbere namuha ni ukutitiranya n'u Rwanda ngo niba jyewe mvuze ngo Kagame ntakora neza ngo bavuge ngo nanga u Rwanda ntabwo Kagame ari u Rwanda ntabwo agomba kwitiranya n'u Rwanda icya kabiri nuko agomba gutandukanya ibintu hari abanyamategeko hari inkiko narekeze kure yo kuzinjiramo ngo niba umujuje acira ubanze uko tabishaka buke yamumanuye muri gereza ntabwo ibyo bintu bifite ahantu bizageza u Rwanda cyanye na ubwe bizamugeza kuko umuntu umwe ntabwo ashobora kureberera miliyoni 11 ngo abone ko zose zifunza amaso nta kintu zizi ntacyo zibona ari we wenyine ubona
ariko se ntabaciye mu ijambo bwa Narujigiro mwarakoranye hafi hafi tugize bivuga tuya ko mwari muri ko mukanama ka hafi kamugira inama
kabisa
ibyo bintu mwabimugejejeho ikitumvikanamo ni iki uko mwumva gata atabyumva
erega umuntu buriya ntabwo ahinduka gutye ngo nkijuru ngo arahindutse yijimi no ni ibintu biza buhoro 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 ugasanga rero niyo muri kumwe ubunaka ukavuga ute kariya nakamucitse kazakira ukongera ejo hakaza hakandi noneho bikaza kugera ahantu bimera nka cyakira ure cyuzuye amazi washyira mu gitonyanga akameneka
ahubwo ufatiye kuri iyo ngingo bwana ayabatwa